kati kati ali ena maini
chapati 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 chapati.
Kwani mmeiweka nini mimi naipenda? Kwani mmeiweka nini mimi naitaka hiyo?
Kwani mmeiweka nini mimi naipenda? Kwani mmeiweka nini mimi naitaka? Inateleza, damu inateleza. Inateleza, damu inateleza.
Basi kitendawili.
Chapati.